abarokozi abali babavudde mu seno mukama wa fere yanunura n'omusayi gwe gwoka
kiriba
kiriba kyetana yenda tutayo ebe wa fere ddala mu busirima omulangira mukama mutonzi nayaniriza abanunure bakuliba kusanyuka kwonka enaku yesu ngona weddewo
tukayo bonna
chiba
chitana yenda tutayo